iyi mwumva na radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet ni www.radioyacu.com. Mwadusanga no kuri Instagram, Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano hi Washington DC muri kumwe nange Eugenie Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, kandi mbahe ikaze mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika hi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Twongeye kubaha ikaze muri studio ya 7 aho muri kumwe na Cornelius hamwe na Nadia Taha barimo kumfasha ku buhanga bw'ibyuma. Nadia araza kubahamagara mu kanya kugira ngo muganire n'umutumirwa cyangwa se abatumirwa, mutange inama cyangwa se ibitekerezo. Twongere tubakire kuri radio yanyu. Uyu munsi turagaruka ku nama mpuzamahanga ku iterambere ry'abagore iheruka gusozwa mu Rwanda, Women Deliver. Ni inama yahuje abantu barenga 600,000 bari bayirimo imbona nkubone, n'abandi 200,000 barenga bari bayirimo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Uyu munsi turi kumwe na babiri mu badamu bari bayirimo, baradusangiza ku byo bungukiye muri iyo nama, amasomo twashingiraho kugira ngo tumenye umurongo twafata mu gutiza ingufu igitsina gore mu rwego rw'iterambere rirambye, ariko tunabanje kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose bakorerwa. Muri iyi nama rero havugiwemo bimwe mu bibazo bibangamiye umugore muri rusange. Nsubiye inyuma gato, imibare y'ishami rya ONU ryita ku bagore yerekana ko ku isi hose ku kigereranyo hafi umugore umwe mu bagore batatu yahuye n'ihohoterwa ryo ku mubiri cyangwa rishingiye ku gitsina byibura rimwe mu buzima bwe. ONU ikagereranya ko mu Rwanda abagore babarirwa hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 250 bafashwe ku ngufu mu gihe cya Jenoside mu 1994. Nkuko mubizi kandi, nyuma y'ayo mahano yabaye mu Rwanda hagiyeho imiryango itandukanye ifasha abahuye n'ihohoterwa barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri iyo harimo umuryango Sevota wita ku isanamitima by'umwihariko ku bapfakazi n'imfubyi za Jenoside. Kugeza n'ubu kandi abagore n'abakobwa baracyahohoterwa mu mpande zose z'isi, nkuko byagaragariye muri iyi nama mpuzamahanga iheruka kubera i Kigali. Nkuko nabivuze mu kanya rero, umutumirwa wacu cyangwa se abatumirwa bombi bari muri iyo nama ni Madame Godelive Mukasarasi na Madame Didacienne Mukahabishimana. Ni Godelive ni impirimbanyi mu bijyanye no gukumira ihohoterwa rikorerwa abagore no gufasha abahuye naryo. Ni n'umurinzi w'igihango, araza rero kudusangiza ku masomo cyangwa se aduhe inama mu bijyanye no n'inama iheruka kuba afatanyije na Madame Didacienne. Mube hafi rero muganire nabo, mwungurane inama n'ibitekerezo, muduhe nomero zanyu kandi tuze kubahamagara abamaze kuziduha namwe. Ndabibashimiye cyane. Mbibutsa ko abatumirwa bacu turi kumwe mpereye kuri Godelive Mukasarasi yahawe ibihembo bitandukanye kubera ibikorwa byiza yakoze, harimo icyo yaherewe inaha muri Amerika muri 2018 cyo ku rwego mpuzamahanga cyahawe abagore bagize ubutwari mu kazi kabo, hari n'icyo yaherewe muri Canada n'ahandi ntarondoye muri make rero numwe mu mpirimbanye ziharanira gutuma ubuzima bw'umuntu bwivugurura na madame rero Didacienne mukahabesha imana bakaba bafatanije mu muryango Sevota bakaba bari bari kumwe no muri iyo nama nkuko nabivuze baraza kudusangiza ku masomo bakuyemo mbanze rero ngushimire nguhereyeho mukasarase Godeliva ikaze ku ijwi ry'America yego namwe kura kuri speaker ndumva ijwi ryawe ritangiye kwisubiramo ye Yego nagira ngo rero nyine mbanze mbashimire kuba mufashe uyu mwanya kugira ngo tuganire mwembe mwari mu nama mpuzamahanga y'abagore Women Deliver nagira ngo muri make nguhereyeho God Deliver iyi nama wayibonye ute God Deliver iyi nama wayibonye ute y'abagore utubwiye mu magambo make
makoze cyane iyi nama umenyereza 2023 yabereye i Kigali iwacu mu Rwanda kuva ku itariki ya 17 kugeza ku ya 20 Nyakanga irimo abantu barenga 600 nk'uko mwabivuze harimo n'abanyamakuru benshi harimo n'abandi bayikurikiye bishakishije ikoranabuhanga ndetse kandi hagiye habonamo nama yayiteguraga mu mezi atandatu ashize rero iyi nama nabonye ko ari ihuriro rikomeye ariko cyane kuko byarimo kubaka ubushobozi bw'umugore cyangwa n'undi wese wayijemo no kubaka ubushobozi bw'urubyiruko dore ko narwo rwari rurimo ari rwinshi byatumye rero tumenyeramo abaterankunga banyuranye hari n'abadusuye abababwira mu kanya hanyuma kubera ko yari igamije guteza imbere uburinganire bw'umuntu gabo n'ubumuntu gore kandi natwe tukaba dukora muri iryo shami ryo guhamurikiza abantu uburinganire byari byiza rero ko tumenya n'ibikorerwa ahandi hirya no hino mu bihugu dore ko yari ibaye inshuro ya gatandatu hanyuma yari irimo abantu banyuranye harimo abarengera imiryango migari imiryango ya sosiyete sivile harimo abahagarariye za guverinoma harimo abahagarariye abigenga cyangwa se imiryango y'abahinzi nayo yari ihari abahagarariye urubyiruko ndetse n'abakorerwa n'abahagarariye imiryango y'abakorerwa ivangura cyangwa se navuga bahabwa akato nk'abafite ubumuga n'abandi muri iyo nama rero hashyizwe imbere ubuzima n'uburenganzira ku buzima ndangagitsina kuko n'ubundi byari mu ntego zayo ziva mu mwaka 2021 kugeza mu mwaka 2025 kandi yahari hashingiye ku mahame ya kigore birumvikana kuko ni iy'abafeministe kugira ngo hirirwe ku bibazo abagore n'abakobwa bahura na byo hariho no kwiga ibijyanye n'imihindagurikire y'ibihe harimo kureba ibyerekeranye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina no gufata ingamba zo kugira ngo habe kuri kumira n'ibishobokarirwa nko burundu ari no kureba ku byerekeranye n'imirimo idahenderwa idahabwa agaciro kandi bikorwa n'abagore bundi yakagombye guhabwa agaciro ndetse gahanitse kandi hagombaga no gutekerezwa ku bibazo ku bisubizo binyuze by'ibibazo bishingiye kugaragaza ibimenyetso nyakuri icyakorwa rero harimo no kuganira kuri leadership iyo zita ku burenganzira mu nzego zo mu makomunote anyuranye ibyo byose rero hari kugira ngo biganirweho havanweho inzitizi zinyuranye hashakwe uburyo cyangwa se haboneka amahirwe ibyo navuga opportunite byo guteza imbere uburinganire n'imibereho myiza y'abakobwa n'abagore muri zaranga ibyo byose muri za identity z'inyuranye isanganya makuru nuko iyo nama yari urubuga ubufatanye n'ibisubizo kandi ku buryo burambye ibijyanye n'uburinganire nyine bw'umuvugabo n'umuvugore nkuko nabivugaga mu kanya rero yahise intego eshanu hariho gusoza igikorwa mpuriraho mu guteza imbere uburinganire hariho guha inshingano abayobozi bumvise ko bari bahari no mu ifunguro ry'iryo nama bashoboye kubikurikira bumvise abayobozi bari bahari na perezida wacu yari ahari harimo kubaka ubushobozi bw'urubuga bw'abafeministe ni abantu barwanirira uburenganzira bw'umugore umugore agatembe umugore akava mu bimusubiza inyuma akumva nyine ko agomba kugira uruhare mu iterambere rirambye hariho no guha ubusobanuro bushya ku muyobozi hanyuma no gushyira izo mbuga bitandukanye rero muri iyo nama kubikiyemo byinshi
reka tuze kugera ku masomo nyuma
mu masaha anyuranye aho ibiganiro byatangirwaga
yego
muziki yafunguriwe muri Beka Arena
reka gonde rive
kandi zinyuranye byerekana iby'umuco nyarwanda byerekana ibikorwa by'abanyarwanda ndetse n'umuco nyarwanda uhagarariwe n'urukerereza rwatubyinye kakahava hanyuma igakomerezwa ku munsi wakurikiyeho iminsi itatu yakurikiyeho inama yakomereje muri convention center
uraza kugenda utubwira buhoro buhoro reka tugende tubiganiraho buhoro
u Rwanda ni igihugu cyiza cyateye imbere gifite ingamba nziza cyane ko turi aba mbere muri Afurika ku byerekeranye n'ingamba zo guteza imbere uburinganire bw'umugabo n'umugore tukaba turi aba gatandatu mu rwego rw'isi ibyo byose biduha ko twebwe n'ibyo twakugiramo ku Rwanda rwateye imbere tugomba gukomeza gushimangira iryo terambere ry'u Rwanda tujyana hirya no hino mu giturage aho umugore agomba gufata ibyemezo byo ku giti cye no gufata ibyemezo by'urugo rwe kuko dutera ikirenge mu cyaba mu bacu bari mu nteko ishinga amategeko tuzi ko harimo 61% mu mwanya iyo mu nteko ishinga amategeko muri za minisitiri turahagarariwe kuri 55% muri sena 38% muri 48% njyanama hirya no hino turi 43% ariko noneho nuko gufata ibyemezo wa mugore wo hariya mu giturage twebwe nk'abari bamuhagarariye ibyahugiwe muri umusenderiza tukabimanukana tukazabigisha byabishoboka naho dukorera mu turere hirya no hino nabo tukazakoresha inama kongera kwibutsa umugore ko agomba gufata iya mbere mu iterambere bimureba nk'umunyarwandakazi ariko nanone no mu iterambere bimureba nk'ugize urugo mu rugo rwe nk'umugore rero n'abana bacu b'urubyiruko ni ngombwa ko nabo tubahagurikiriza kuri izo nsanganyamatsiko twagiyemo
mukanya
no kureba ba bandi bafite ubumuga bunyuranye kugira ngo nabo binjire muri gahunda zacu gahunda z'iterambere noneho twese duteye imbere cyane cyane abafite ubumuga b'abagore n'abakobwa
yego uratubwiye rwose ku buryo burambuye ibijyanye n'ibyasuzumiwe muri iyi nama turagenda tubigarukaho buhoro buhoro uko iminota igenda ikurikirana nagira ngo nze no kubaza Didacienne wakurikiye umaze gukurikira ibyo mugenzi wawe Godelive avuze bijyanye n'iyi nama nagira ngo mpere kuri uyu muntu mubaduhaye ubutumwa kuri Facebook witwa Hahirwa Basenga Abraham ndagira ngo uzugire icyo mumbwirira mbere yuko nguba umwanya niba hari icyo ushobora kuzuriza Godelive uyu witwa Hahirwa Basenga Abraham yavuze ati iyi nama nta gishobora kuvamo cyateza imbere abagore kubera ko leta zo muri Afurika zananiwe guteza imbere urubyiruko none abagore wapi Afurika ikunda inama gusa ariko ibivamo ntibabikozwa Didacienne nk'uyu nguyu wamubwira iki wowe urabyumva ute kuri bijyanye n'iyi nama urabona ibyavuyemo bizashyirwa mu bikorwa
murakoze cyane. Ngarutse ku kibazo cye nagira ngo mubwire ko iyi nama ari urubuga rugari rwo gusangira ibyagezweho byo gusangira ubufatanye byo gusangira ibisubizo muri byinshi. Ngarutse rero kucyavuga ku bihugu bya Afurika muri rusange, navuga ko u Rwanda rufite ubudasa. Nibaza ko muri Afurika buri gihugu gifite icyo gikora ku bijyanye no guteza imbere urubyiruko, ariko nge ndavuga ku bijyanye n'u Rwanda, kuko u Rwanda rwo rufite ubudasa. Iterambere ry'igihugu cyacu rishingiye ku ruhare rwa buri muntu uwo ari we wese. Kugira ngo u Rwanda rugaragaze iterambere rya buri wese ndetse rigere no ku rubyiruko, duhera cyane kubaka umuryango, ari byo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavuze mu gutangira. Mu magambo yavuze, yavuze ko mu ijambo rye yavuze ko ubu igihugu cyacu kirimo guteza imbere umuryango guhera ku mwana mutoya, ndetse hakaba harimo no gushyirwamo uruhare runini kugira ngo abagabo, abapapa, ababyeyi b'abagabo babashe kugira uruhare mu bijyanye no kurera abana batoya, kugira ngo bazavemo abantu b'ingirakamaro. Icyo ni icya mbere ku bijyanye n'umuryango. Naho ku kijyanye n'urubyiruko rero, dufite gahunda zifatika zituma umuntu wese uhereye ku bana bakibyiruka, buri muntu wese afite amahirwe yo kwiga. Buri mwana wese afite amahirwe yo kwiga, buri mwana wese afite amahirwe yo kuzamuka mu myigire ye, kuko iterambere ry'abana mu kwiga rishingira ku bushobozi bafite no ku bumenyi. Buri mwana wese ku rwego rw'ubwenge afite akabasha kuba yakwiga kandi akiga neza, kugira ngo azabashe kugira icyo yimarira n'icyamarira igihugu mu myaka izaza. Iterambere rero rishingiye ku kwigisha abana ku buryo buringaniye, abana b'abakobwa n'abana b'abahungu. Ni icyizere gikomeye ko mu budasa bw'u Rwanda abo bana bagaragara mu nzego zose. Urubyiruko ruri mu nzego rekamere ndetse no ku rwego rwa politike, dufite abakiri batoya bari mu nzego zifata ibyemezo, abahungu n'abakobwa. Dufite abahungu n'abakobwa bateye imbere mu bijyanye n'imishinga, mu bijyanye n'ubukungu, ndetse bari no mu nganda, bari no mu bahanga inganda. Bivuga rero ngo iterambere ry'igihugu cyacu rishingiye rwose ku mbaraga z'igihugu zihereye ku batoya, kugira ngo twizere ejo hazaza. Rero u Rwanda nk'abandi ubonamo igihugu gifite ubudasa munatagereranya muri rusange n'ibihugu bya Afurika. Ngarutse rero kuri iyi nama, navuga ko hari harimo urubyiruko mu mubare wari urimo, hari harimo n'urubyiruko rwinshi rufatika ruturutse hirya no hino. Iyi nama rero yari igamije kugira ngo ibe urubuga, yari urubuga rufunguye rwo kugira ngo abantu bigire ku bandi. N'urwo rubyiruko nabwo bari rubifitemo amahirwe, rwabonye akanya ko kugira ngo rwigire ku by'urundi rubyiruko rw'ahandi rwagezeho. Ndetse iyi nama yari ishingiye no kugira ngo habeho ubufatanye. Mu bufatanye rero ntabwo urwo rubyiruko rwari ruhejwe, kwari kugira ngo barebe abafite izindi mbaraga mu mpande zose z'isi mu bijyanye no guteza urubyiruko imbere, babashe gufatiraho kugira ngo babashe gufatanyiriza hamwe bagana ku bisubizo. Kuko inama yari igamije no gusangira ku bisubizo bigenda bitangwa hirya no hino. Rero navuga yuko twarigaga kandi natwe tukigisha nk'abakuru n'urubyiruko kwarukorwa rurimo rwiga rwigisha n'abandi. Nibaza ko buri wese afite icyo yatahanye, kandi iyi nama izagira ikintu gikomeye isigira urubyiruko rw'u Rwanda.
Muraza kutubwira namwe icyo mwatahanye kizabafasha mu byo musanzwe mukora. Reka tujye ku murongo wa telefone. Hari abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo batunganiraho cyangwa se babaza. Jean Pierre Kimana, uranyumva? Wiriwe neza? Yee, urahagana hehe?
Wiriwe neza. Ndi mu murenge wa Fumbwa mu kagari ka Nyamirama aho bita Intungamo mu karere ka Rwamagana. Gose iriya nama jyewe ndayishyigikira, kubera ko ubona ko iterambere ry'umutegarugori mu Rwanda niko tubita, ni ikintu kigaragarira amaso kandi gifatika bitandukanye no hambere mu mibereho y'ababyeyi batubyaye. Igihe abadamu bazaga iyo ngiye mu bikari bagatekererezwa, ariko ubu ngubu ubona ko umudamu yahawe ijambo afata ibyemezo mu buryo butandukanye mu ngeri zose. Abadamu baritinyuka bagagenda bagakora ku ifaranga. Ntabwo ari wa mudamu ukiri aho ngaho ngo ategereje ko abwira umugabo ngo ndashaka kumpa igiceri cyo kugura isabune cyangwa umunyu, ahubwo nabo babasha kugenda bagashinga udukoperative dutoya bagatanga amafaranga, ndetse abandi ababashije kwiga barabakabasha kujya mu mirimo dufite bagitifu babagore dufite abavisi meya ndetse muri Afrika twumvishije no ku isi ndetse harimo n'abaperezida. Ni ukuvuga ngo rero abadamu ntabwo bakitinya, ahubwo barashoboye, ni kimwe n'abagabo, nta mpamvu yo kubapfobya, ahubwo tubonereho tugaye, kuko burya ntihabura mu bantu ntihabura kuburamo igitotsi. Tugaye ba bandi bagipfobya abagore cyangwa se babakandamiza, abo ngabo nabo guhugurwa nabo, ariko twabaninze abahugura tukabereka ko buri muntu wese n'undi baruzuzanya kandi bakarushaho kugira iki, bakarushaho kugira iterambere muri byose. Ni ukuvuga ngo ubundi mu Rwanda dufite umugani uvuga ngo ukurusha umugore akurusha urugo, bivuze iki? Niba umugore wawe abashije kuba asobanutse, reka bariko mbyita rwa rugo ruzagendwa, inshuti zizaboneka, za nshuti uko zazakira zizaba zarakuruwe nande zarakuruwe na wa mugore. Umugore ni uw'agaciro, rero mbere na mbere abamama bacu hejuru bajye kuyisonga. Murakoze,
ndagushimiye cyane rwose Jean Pierre Kimana, kuba unacyabuye abagabo bagenzi bawe, yenda iyo bari twebwe tubivuze nk'abagore bari kuvuga yenda ko tubogamye, ariko ndibaza ko wowe ubabwije ukuri ukababwira uko ubibona n'uburyo wumva ko umugore atagomba gusigara inyuma kandi ashoboye koko. Turabyemeranwa
ko nyinshi zubatswe na yego ariko nyinshi ubona abadamu aribo bafite ijambo, aribo bafite icyo binjiza atari bya bindi bya kera. Ni ukuvuga ngo umuntu uravuga ngo arabapfobya, uwo nguwo yaza tukamuha amahugurwa, ahubwo tukamuhugura tukamwereka ko abagore nabo bashoboye. Ubuse bangahe bari kurikwa bubaka? Ntabwo ari nka bamwe ba kera ngo batajyaga ngo ntibakubaka inzu. Oya, barashoboye nabo. Naho rero abo ngabo bandi bakibapfobya nabo turabahwitira tukabahugura tukabereka ko nabo bashoboye, kuko urwo ntabwo ari urw'umugabo gusa ahubwo ni urwa twese, ni urw'umugabo n'umugore. Murakoze cyane, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane, ahubwo nawe ndumva twari dukwiye kuzagutumira mu kiganiro cyihariye nibaza watubonera umwanya.
Yego,
urakoze cyane. Godelive, wakurikiye ibyo uyu muvandimwe avuze, ubwo uraza kugira icyo bitubwiraho, ariko reka mbanze nakire na Jean Claude Bigirimana kugira ngo nawe agire icyo avuga ko yaramaze akanya ategereje. Jean Claude Bigirimana, wiriwe
amahoro? Neza, twiriwe neza.
Yego yego, urahagana hehe?
Ndi mu Burundi, cy'itoki cya Rugoma, ubitwa i Buganda.
Yego yego, i Buganda bumeze neza?
Ati Buganda tumeze neza,
Imana ishimwe. Nuko ufite igitekerezo, ikibazo, inyunganizi ku batumirwa, ijambo ni ryawe.
Byose ndashobora kubica ko ikintu nagomba kuvuga ku bijyanye n'iterambere ry'abakenyezi n'igikuri yuko mu gihugu ngaha mu Burundi aho mperereye iterambere ry'abakenyezi riri kuraraba riratandukanye cyane uko byari byifashe mu myaka yahera, aho wasanga abana b'abakobwa bakumirwa mu mashuri, ugasanga mbere n'ababyeyi barabigiramo uruhara ku buryo bavuga yuko ata mashuri y'umwana w'umukobwa. Mugabo ubu uri kuraraba muri ino myaka hari ukuntu usanga baragijijutse, barabonye yuko umwana ari kandi barabonye yuko abakenyezi nabo nyine ubwabo bashoboye, hari ibikorwa imirimo barangura. Reka mbere biragaragara n'ukuntu bamwe bamusanga hari amabangamana aka bagiye barahabwa muri leta kandi barangura neza wanashima kurusha abagabo. Rero icyo ni cyerekana by'ukuri yuko n'abakenyezi n'abagore nabo nyine bashoboye. Hama ikindi kintu nagomba kuvuga ni ku kijyanye na cyane cyane aho naho biri uko ntawo bideha, burya abarundi bakunda guca umugani ngo nta mwungu buri sato ibitahizwe. Hari cyariho abagabo bamwe bamusanga bakubagura abagore mu ngo, bakubagura abagore babo ugasanga barasuzugura abagore babo ko ata kintu bashoboye. Rero n'abakenyezi bashaka iterambere cyangwa se abakenyezi bifuza guharanira agateka kabo, nabo nyine rero niba bakwiye kunuma na cyane cyane kuri ibyo bintu usanga bigenda birabera mu ngo abo bakwiye kwitura koko usanga hariho abantu amashyirahamwe asanga byeje bagateka k'abakenyezi mugabo rero nta kunuma ibiba byabereye mu ngo ku gukuba kugwa kuba kwabereye mu ngo bakwiye kwitura bene ayo mashyirahamwe na cyane cyane akanafasha nayo nyine guhimiriza ku bantu b'abagabo gutanga impanuro kubera yuko bujya nubona nk'uko mugenzi wanjye Jean Pierre ariko arabivuga ujya urugo ahanini rugizwe n'umugore naho nyine umugabo ari wafata iya mbere mu rugo na cyane cyane ku biraba urugo rwiwe umuryango wiwe urugo bujya ahanini rugizwe n'umugore kuko umugore niwe yamari mu rugo niwe ashobora kumenya ahanini kwitwararika umuryango na cyane cyane abana rero ga ikintu ariko ndavuga rero nuko abajejwe abarongoye bene ayo mashyirahamwe usanga hari nako gateka k'abakenyezi barakwiye guhimiriza na cyane cyane bakaguza ibiganiro byo guhimiriza bakaduga no mu mitumba kubera ko cyane cyane usanga abagore bakubagurwa bigaherera iyo usanga ari abagore bo mu mitumba ahantu kure hategereye atari mu bisagara hategereye amabarabara rero abo kenshi bakubagurwa hariho umugani bakunda guca ngo niko zubakwa utasanga rero banuma ukuntu bakumirwa bakanuma bakavuga ngo niko zubakwa mugabo kandi rero niyo mpamvu ko turasaba ko bene ayo mashyirahamwe akwiye guhimiriza no mu iyo mitumba agatanga impanuro akajijura wanashima abagabo ugwaruka bagakura bazi yuko umugore ariko arahara mu rugo urwo ntirutere imbere nabyo nyine birashobora kugira icyo bifashije
ndagushimiye cyane rwose Jean Claude Bigirimana wunze mu rya mugenzi wawe Jean Pierre Kimana ubwo ndizera ko uko mubibona n'abandi bagabo bazagenda abatari babibona uko nguko nabo bazarushaho kugenda bamenya mu bihe biri imbere ndagushimiye cyane
yego cyane mugabo hari akandi kantu gatanya nari yifite aka intera none nyacyo ngibuzo none nari yifite nagomba kuvuga ku kijanye bo nibyo naho byibonekeza yuko hari ukuntu ubyokana iterambere ry'abakenyezi cyangwa se ugukumirwa kw'abakenyezi hari intambwe yatewe muri icyo kintu bo hari cyariho abantu bamwe bamwe usanga barihaye ingendo yo gukubagura na cyane cyane agasanga abakenyezi abana b'abakobwa bari mu mashure ugasanga abayobozi bamwe bamwe bashaka kugwa ibyo baragiye tutibagiwe n'abandi usanga baraheje ubuzi bariko barondera ubuzi ugasanga kugira baronka akazi barinda gukubagurwa kandi ugasanga ni ibintu by'ukuri usanga bititura imico n'imigenzo y'ibihugu bimwe bimwe na cyane cyane nko mu bihugu usanga duheremo byo mu karere k'ibiyaga binini usanga bavuga yuko indere y'umwana w'umukobwa ingere y'umwana w'umukobwa ari imbere ikwiye gukurikiranirwa hafi rero ga usanga bene abo bayobozi babi bataye ibanga ryo kurera usanga bakunda gukora ibidakogwa mu gukubagura bene abo bana b'abakobwa bakabemera amanota cyangwa babasaba gukora ibyo bakora abo bana b'abakobwa yarezwe agifise ubuntu akihagara kwa kabyanka bacu usanga kenshi bimuviramo kumbure kwirukanwa ku ishure cyangwa ugasanga mbere bamwe baravuyemo n'amashuri bakayaheba kubera iki kubera banse kubabohemuka rero twagomba dusabe ayo mashyirahamwe ya cyane cyane y'abakenyezi aze arahaguruka kubera ko hari nagihe usanga mu barerekera ikibaba bene abo bayobozi cyangwa se abo barezi usanga harimo n'abakenyezi igitangaje ugasanga n'umukenyezi nawe arimwo rero dusabe habeho amahimiriza akwiye bijanye n'icyo kintu kubera yuko twokwiyumvira ko hageze twageze ku iterambere rinaka ku bijyanye n'iterambere ry'abakenyezi cyangwa gukurirwa kw'abakenyezi mwabo kazosanga hariho ukundi gukumirwa gushasha kwadutse mu ibanga kudashoboka kwibonekeza rero barakwiye guhimiriza no ku bijyanye n'icyo kintu
yego yego reka ngushimire cyane Jean Claude
murakoze cyane
Didacienne wumvise ibyo Jean Pierre Kimana na Jean Claude Bigirimana bavuze ahanini bavuze kubijyanye n'iryo terambere ry'umugore nyine ariko hari nk'ibi bitekerezo batanze urabivugaho iki
ibitekerezo bafite ibitekerezo byiza cyane biragaragaza impinduka mu myumvire kubijyanye n'iterambere ry'umugore nibyo navugaga ngo ibihugu byacu bifite ubudasa. Mfatiye nk'uyu wavuze ku rugero rw'abagore mu Rwanda, ko abagore bashoboye, ko abagore bahagaze neza mu iterambere ry'igihugu, ndetse n'uvuze avugiye i Burundi nawe arunga mu buryo uwo mu Rwanda yavuze. Nkavuga rero ngo uko niko kuri, niko bihagaze. Ibintu byarahindutse, ntago muri iki gihe umugore agitekereza, umugore nta nubwo akifashe nk'uko yari ameze hambere. Kandi hambere yari atsikamiwe n'umuco, umuco usa naho uzunguruka udatera imbere. Hambere yari atsikamiwe n'imiyoborere yahezaga umugore, yari atsikamiwe no kutabasha kugera ku makuru no kutabasha kugera mu ishuri. Ariko umugore w'uyu munsi arashoboye, arashoboye kubera ko umugore uwo mu Rwanda ndetse n'uwo mu Burundi nk'uko babivuze yibonamo nk'umwe mu bafite uruhare, mu bafite uruhare mu guhindura imiterere, imyumvire mu kubijyanye n'iterambere ry'igihugu. Rero ni ikintu gikomeye cyane kuba umugore atibonamo nk'utegereje ko ahabwa n'abandi, ahubwo akibonamo umugore nawe ufite icyo atanga kugira ngo igihugu kibashe gutera imbere. Ibyo rero biraduha icyizere ko byanze bikunze ejo hazaza h'ibihugu byacu, ejo hazaza h'Afurika, ejo hazaza h'isi harambye, kubera ko umugore n'ubusanzwe umugore atanga ubuzima, umugore ni umubyeyi urera. Umubyeyi rero wahindutse azahindura n'umwana w'umukobwa, umugore wahindutse azatanga urugero ku mugabo we, ndetse atanga urugero muri rusange n'aho atuye. Rero bigatanga icyizere ku iterambere rirambye ku bihugu byacu, by'umwihariko mu Rwanda ho biragaragara. Niba umugore ubu ngubu ari mu nzego zifata ibyemezo mu mpande zose, iyo umugore ari ahantu afite ijambo kandi bikumvikana, urumva ko afite uruhare rwihuse rwo kugira ngo afatanye n'abandi, afatanye n'abagabo mu bijyanye no gufata ibyemezo byiza biteza imbere igihugu, by'umwihariko biteza imbere uburenganzira bw'umugore n'umukobwa no kumuha amahirwe angana n'ay'abandi mu kujya imbere. Nuko rero mbibona, ntabwo ndi kure y'ibyabo bagabo bavuze, kandi birananezeze kuba aribo babibona, kera aribo bahezaga abagore. Turakataze mu iterambere
cyane. None Godelive, nawe wabyumvise ibyo ari byo mugenzi wawe Didacien navuze, ari nabyo bari abagabo bombi bavuze, hari uriya Jean Claude ndumva ari bavugaga abagabo basuzugura abagore babo cyangwa se babakubita, akanifuza ko ibiganiro byakorwa no mu bice by'icyaro kugira ngo n'abandi bagore nabo bakanguke. Iki kibazo cyo gusuzugurwa kw'abagore cyangwa se abana b'abakobwa guhabwa amanota ari uko bigenze gutya bigenze gutya n'ababayobora, mwebwe hari ibyo, hari ibibazo nk'ibyo mwabonye muri iyi nama byaganiriweho bishobora kuba biri mu bindi bihugu bitandukanye? Godelive,
makoze yego, makoze bizaza nk'ibyo mu manama nagiye muzago byagarutse, ntabwo nabyumvise. Ariko mu buzima busanzwe aho dutuye cyane cyane mu giturage, n'ibibazo by'abagore bakubitwa bijya bibaho. Ariko kubera ko hari inzego zamurikiye ubudahamya ari bwo, kandi nko mu Rwanda hirya no hino hari inzego cyane cyane nk'inzego ziri mu mudugudu, cyane cyane nk'iyo zivuga ko hari imigoroba y'imiryango, ibibazo byose by'abagore biravugwa, biganirwaho, bakageza ku bashinzwe ubutabera, ntabwo bikijya mu butabera bw'ingaho ubutabera buhana. Noneho abagore baba bakwishe abagabo hanyuma ibyo kuvuga ngo babashinjigira byo ntabwo bikiboneka, ntaho bidukize ko umugore ashinjigirwa. Kuko uko kigenda, uko abantu bigishwa binyuze mu matsinda, bigishwa binyuze mu madini n'amatorero, ibintu byo gusuzugura abagore ntabwo bikiba byaragabanutse cyane. Ko ubungubu buri mugore agira itsinda barizwamo, amatsinda y'ibinini batangana amafaranga, bahingira make, batangana amatungo. Ayo matsinda rero ngayo cyo kunywa bagatsinda bitaho cyangwa bamutse izo rero bituma wa mugore yararushijeho kugira imyumvire ituma adakubitwa ituma kwihanganira ihohoterwa rimukorerwa ni ibyerekeranye rero n'amanota ku mashuri ndetse icyo kintu cyavuyeho ntaho gicyumva hari igihe kigeze kubikoraho tukabona abana bamwe kugira ngo babone amanota baratanga igitsina cyabo ariko nkurikije ko mu minsi ishize hano mu nzego zacu za shanota twagiye mu bigo 12 duhagurukiriza abakobwa ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere ubuzima bw'imyanya ya gitsina ugasanga ahubwo barayigutse barabyinshi ntabwo rero abakobwa muri kino gihe bagikorera bagitanga igitsina cyabo ngo babone amanota ahubwo bariga ugasanga bari mu matsinda yo kwiga ugasanga barashaka babigisha yenda n'ababyeyi babo bakabibafashamo bizaba igice bitanga mu kigoroba ntabwo rero abantu hano mu Rwanda nta bantu twavuga ko batanga igitsina cyabo ngo babone amanota kuko ahubwo rwakanguriwe kwiga kugira ngo abone amanota yakoreye yigire bityo bizamufasha no kujya mu mashuri akurikiye y'iniverisite aminuze azabona akazi keza bityo bityo ntabwo rero bidukunze kubaho ariko ntitwagura no kujya tubigarukaho ngo bitazagaruka ntibikiriho ariko bishobora kongera kuzabaho niyo mpamvu muri za tansi za kiro dukora muri bwa bukangurambaga dukora bwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina tubigarukaho tukongera tukabivugaho kugira ngo umwana w'umukobwa yihuze ihohoterwa n'ikintu bityo byarwana byarwanya n'ibyo yafasha abagenzi be kubirwanya n'abagabo kandi bakabigiramo uruhare hari n'imiryango nkarwanda mu benshi yashyizeho uburyo kugira ngo umugabo nawe agire uruhare mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa umugore ibyo byose rero ni inzego zigenda zifashanya muri bwa muri ya solidarite tuvuga kugira ngo umugore abeho kuko atagombaga kubaho uburenganzira bwe bwubahirizwa nk'umugore nk'umubyeyi nk'umugore nk'umurezi nk'umugore nk'ufite uwo bafatanyije ku rugo rutera imbere ikintu rero kigamije ubungubu ni iterambere ry'urugo urimo wa mugore uteye imbere ushoboye kandi utekanye na wa mugabo ushoboye utekanye ku buryo bakaba biri niko wa mugani w'abanyarwanda uvuga kandi abagiri inama inama irabasanga ni ngombwa rero ko abagabo bacu basaza bacu ba marume bumva ko iterambere ry'umugore ari ryo terambere ry'urugo kandi ari nabyo torera by'amahoro mu ngo kandi twese turabikeneye
yego kandi iterambere rihera mu rugo reka rero twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga dusubire ku murongo wa telefone twakire Fabrice. Fabrice uranyumva?
Batterie
faible. Yego ntabwo bari bambwiye ngo ni Fabrice ariko nta kibazo ubwo batiri febre ubwo ijambo ni ryawe uri ahagana hehe
ni Kigali mu Rwanda mbahanze gushimira hano sanganya amasiko mwashyizeho kuko uriya umugore naho kera baba tohoteraga ariko ubu twasanze ko ari icyo bamaze kuko bamariza n'amatekinike ariko hari abagabo cyangwa ngo nta mugore yabaye nk'umufundi nta mugore yabaye umumotari ariko bamaze kubona ingero nyinshi ubwo baranashoboye nagira inama rero nagira inama n'abagabo bagenzi banjye yuko kumva yuko umugore ntacyo ashoboye nibo babashije nabo bafite uburenganzira bw'abandi ufite n'umwana wamugira inama yo kwiga ibyo ubona umugore kera babo ngo atashoboye
kandi barabishoboye ntacyo adashoboye
ntacyo adashoboye kuko no kurira inzu nayo yayurira kuko none se ni ingufu zihe zindi wakoresha kaba ari tekinike kandi kuba wabyize nawe ukabishobora
mukomeze urwo rugamba rwose
mekanike nayo kajya mfite ingero nyinshi hari umuntu nabonaga w'umukobwa w'umukanishi hariho nigeze kubona nawe w'umushoferi hariho nigeze kubona umufundi tunakorana anaturusha kubaka
n'amakamyo barayatwara ntanubwo ari no kuba umushoferi usanzwe
ubwo nagira inama abagabo bagenzi bacu nabo babaha uburenganzira biyumvemo yinjye nk'uko nabo bashoboye nkabona bazaje abantu burenganzira.
Mhm. Rwose mukomeze kudufasha muri ubwo bukangurambaga.
Murakoze.
Yego yego. Urakoze cyane. Didacienne, hari abo mukunze kubona nk'iyo mugiye mu bikorwa byanyu bya Sevota, hari abo mubona nk'ababyeyi baba bagiheza abana babo yenda ntibareke ngo bakobwa bajye mu mashuri cyangwa se mukabona ko harimo kugononwa mu bijyanye n'imirimo yari isanzwe bivugwa ko yitiriwe abagabo.
Navuga ko umuntu abibona ariko noneho si byinshi byaragabanyutse cyane kubera ubukangurambaga rusange dukangurira abagore n'abagabo gukorera hamwe. Abana barabikangurirwa mu ishuri ndetse bazi naho babariza baramutse bahohotewe. Umwana wo mu Rwanda azi neza ko niba ahohotewe n'uwo ari we wese hari inzego runaka yakwitabaza kugira ngo bamuhe ubwo burenganzira. Gusa ntitwabura kuvuga ko wenda nko mu rugo aho badafite ubushobozi bwo kugira ngo abana bose bige, ushobora gusanga wenda bateza imbere umwana w'umuhungu cyangwa se umukobwa. Ubu ntabwo bikiri ibya kera bavugaga ngo hagende umuhungu gusa. Ubu Abanyarwanda bamaze guhindura imyumvire ko abana bose ari kimwe, ndetse bakaba bavuga bati umukobwa kuko atsinda reka tumusunike agenda ajya kwiga mu mashuri ndetse ya leta ahambaye, reka ubundi kuko amafaranga atabonetse tuba tumushyize hano hafi y'urugo, hanyuma yige hafi y'urugo wenda aho yishyura make kuko ataha mu rugo. Ariko mu by'ukuri ntaho bakiri bahagaze ngo turateza imbere umuhungu cyangwa se turateza imbere umukobwa. Bateza imbere uwo babona afite ubwo bwenge buhagije azabasha gukurikira akagenda akagera kuri. Iyo ni byarahindutse biturutse nyine ku bukangurambaga bukorwa ari ku ruhande rwa leta, ari ku ruhande rw'imiryango ya societe civile, ari ku ruhande se rw'amadini. Ni ukuvuga ngo ubukangurambaga burarambuye ko abantu bose barareshya mu Rwanda hari ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Tuzi neza yuko kandi Abanyarwanda bamaze kubyemera yuko mbere y'uko uba umugabo, umugore, umuhungu cyangwa se umukobwa uri umuntu, ndetse tukagenda tukagera kure hakaza na politiki ndi umunyarwanda. Bivuga rero ngo ubu turareba kuri umunyarwanda ubu uriwo wese ugomba gutera imbere nk'umunyarwanda, tukareba kuri umuntu ugatera imbere nk'umuntu. Iby'abahungu n'iby'abakobwa biza nyuma, ariko ku bijyanye n'amahirwe arangana haba mu mashuri niko nabibabwiye, n'ipiganwa umuhanga agahita umukurikira agakurikiraho. Ibyo rero bigatuma no mu kazi bijyanye no mu kazi niko bimeze, bigatuma rero umubyeyi adahagararira gusa ngo ku muhungu cyangwa se ku mukobwa. Umuhungu umubyeyi w'umunyarwanda ubu yasobanukiwe ko umuhanga ari wowe gusunika mbere akagenda n'undi akamukurikira batitaye ku gitsina runaka.
Murakoze namwe. Goderiva, usubije amaso inyuma ukareba muri iyi nama ibyo mwigiyemo, ibyo mwasuzumiyemo, ibibazo bikomeye wavuga uti ni ibibazo by'ingutu, ibihugu bimwe bikiri muri ibyo bihugu mu bantu mwaganiriye haba mu matsinda usanga bigaruka kuki ibibazo biremereye ibihugu bindi bifite yenda mutakibona mu Rwanda?
Murakoze. Nkurikije n'abantu bagiye baganira mu matsinda, hari nk'itsinda nagiyemo ryari rikuriwe n'Abanyakanada, n'ibibazo bavugaga yenda ku butwererane wasangaga nk'abarimo cyane cyane abari baturutse muri Afurika bakivuga ko bakeneye inkunga kugira ngo bashobore kurwanya ubukene. Bivuga ko ubukene nubwo atari karande ariko ubukene buracyahari. Ubwo bukene yenda mpereye nko ku Rwanda bavuga ko muri cya gihe tugize ibihe bibi cyane ko dutungira ku buhinzi, iyo habaye ibihe bibi hakagwa imvura nyinshi cyane cyangwa akagwa izuba mu gihe kitari giteganyijwe imyaka yose twatungiragaho iruma. Iyo yumye rero wa musaruro abaturage bari bategereje tuvuga ni umusaruro w'ibigori, muzi ko muri kino gihe mu Rwanda hari kampanye yo guhinga ibigori abantu bakabona n'amafaranga ugasanga ni nka sizeni yo mu ikawa. Iyo rero nk'iyo sezo ipfuye kubera ihindagurika ry'igihe
nacyo ni ikibazo gikomeye
mu ngo zacu z'abanyarwanda bubamo. Rero ibyo hindagurika niye bijyanye n'ubukene, icyo kibazo cyagarutsweho kenshi kigarukwaho cyane cyane nk'uko navugaga n'abatuye uyu mugabane wa Afurika uko nibo twari kumwe. Rero ubwo bisaba rero bivuga yuko tuzakomeza kuba kuri dependance, duhora twumva ko tugomba gusaba kubera icyo kibazo cy'ubukene. Ikindi kibazo rero cyakunze kugaruka nacyo kijyanye n'ubwo bunyuke bw'umugore. Nubwo mu Rwanda twateye intambwe abagore bakaba biga, ariko usanga hari bake batakiga badafite ubwo bushobozi bwo kugira ngo bashobore kwiga uko bikwiye, yige ishami yifuza, yige aho yifuzaga kwiga, kubera ko wenda iwabo muri bwa bukene batabonye uburyo bwo kumvira. Hanyuma nanone ikindi kintu cyagarutsweho ni iriya COVID-19. COVID-19 nubwo itakiriho, abantu bikingije, abantu batakirwaye cyangwa se n'uyirwaye ntakibimenya kubera ko hagira ibimenyetso bikeya, nayo yasize ibibi byinshi. Yasize ibyo byerekeranye n'uko byahohoterwa twavugaga n'ubwo byashize. Hari abasubiye bubi cyane nk'abahohoterwa mu gihe cya Jenoside muri cya gihe cya Kovidi, bafungiranye batabona uburyo bwo kongera guhura muri aya matsinda bafasha guhorana icyizere cy'ubuzima, cyangwa se nk'iwacu muri Sevota dutangana agaseke k'amahoro. Muri cya gihe cya Kovidi ako gaseke k'amahoro ntikatangaga, uko yo katanzwe babona umwanya wo gukira ibikomere wo kugira ya resiliyanse yo kugira bwa butaheranye. Rero ibyo nabyo byagiye bigarukaho, ariko numva kuri rero ari igihe gitoya igihe kizagera bibonerwe ibisubizo, bibonerwe ubusubizo binyuze muri bwa bufatanye, cyane ko twebwe twirata ko hari volonte politike. Gahunda y'igihugu cyacu iduha uburyo, iduha n'ubushobozi, kubera bya bigega n'ubundi bagenda bashyiraho igihe cya kigega cyihariye gifasha abagore cyangwa se abana b'abakobwa, ibyo byose tubibona ko ari iby'igihe gitoya, ko gahunda tugenderaho izatuma ibyo bibazo binyuranye bikemuka. Kandi n'ibyo bijyanye n'ihindagurika ry'igihe ni gahunda yafatiwe ingamba, tugomba guhagurukiza abantu gutera ibiti hirya no hino. Nubwo wenda nka biriya bijyanye na inondasiyo nka kuri ubutaka bwagiye muri bya Gisenyi n'ahandi, byo tutabifiteho ubushobozi buhaye, ariko ibindi bisanzwe tuzagerageza uje mu gihe kiri imbere rwose. Umugore tunumva ko atereye kandi atengamaye mu iterambere rirambye, bizamura ubushobozi bwe mu bukungu, bikazamura ubushobozi bwe mu mibereho myiza, kandi tuganisha no gufata neza ibidukikije.
Dusubire ku murongo wa telefone twakira Frederic. Uranyumva Frederic? Turi kumwe. Frederic, telefone ye iracitse. Reka noneho dukomeze tuganira n'abatumirwa kugeza abari ku mirongo ya telefone babashije kwitaba zirimo gucika. Didasiene, amasomo turebye nk'amasomo mwakuye muri iriya nama azabafasha mu byo musanzwe mukora mu guharanira yaba ari icyateza imbere umugore cyangwa se kurwanya ihohoterwa cyangwa ikumirwa ahantu hatandukanye, amasomo y'ingenzi mwakuye muri iriya nama ni ayahe?
Murakoze. Navuga ko iriya nama yatubereye urubuga rwo kubona kwigira ku bandi, tukabakuraho byinshi ndetse nabo bakatwigiraho bagatahana ibindi. Ariko icyo navuga nyamukuru, navuga ku bintu bitatu. Icya mbere ni ukuvuga ngo umugore arashoboye. Umugore arashoboye duhereye ku munyarwandakazi aho ubu ngubu ageze mu kugaragaza ubushobozi afite, ndetse akaba yabera n'urumuri abandi bagore bo ku isi. navuga rero ko umugore ikintu akeneye kugira ngo ubwo bushobozi bwe butere imbere, akeneye kumenya amakuru, akeneye kwinjira mu ruhando kandi ku buryo buhanitse bwo kumenya amakuru kugira ngo amenye ibiriho hirya no hino ku isi byabasha kumuteza imbere. Aho rero nkaba nsanga icyo twakuremo gikomeye ari uko twashyigikira abagore kuba bagira ubushobozi mu kumenya amakuru biciye mu ikoranabuhanga. Tukaba rero ari ngombwa ko dukora ubuvugizi kugira ngo umugore n'umukobwa, yego n'umugabo, kubera ko buri wese akeneye kumenya amakuru, babasha kugira ubwo bushobozi binyuze kuri gahunda ziriho zisanzwe za leta mu kwigisha abana mu mashuri, binyuze mu byo natwe dukora nk'imiryango ifasha abagenerwabikorwa bacu, tubaha amatelefone kugira ngo agezweho, kugira ngo babashe kumenya kuyakoresha mu gutanga amakuru, mu gutanga amaraporo, mu kugeza ku buyobozi ibibazo byaba bivutse bibangamiye umugore, n'ibindi byakorwa kugira ngo uyu mugore agire nawe uruhare mu gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo agere ku makuru yihuse. Ikindi numva cy'isomo twakuyemo dukwiriye guhagararaho ni ukumenya kwifatanya n'abandi, kumva ko tutari twenyine, kubera ko abantu bifatanyije bagera kuri byinshi, ari mu rwego rw'ubuvugizi, ari no mu rwego rw'amakuru, ari no mu rwego rw'ibikorwa. Ni ngombwa yuko abantu bitoza gukorera hamwe, ukumva ko niba uri wenyine utagera kure, ariko iyo wifatanyije n'abandi bibageza kuri byinshi. Ikindi nakuyemo ni uko abantu bashatse ibisubizo byinshi, bishatsemo ibisubizo, umugore yishatsemo igisubizo, yiyubaka mu bijyanye n'ubumenyi, yiyubaka mu bijyanye n'iterambere, yiyubaka ndetse no mu rwego rwo kugira uruhare muri politiki mu nzego zifatiramo ibyemezo. Bityo rero umugore wese aho ari, niba ahanganye n'ikibazo akabanza ubwo akishakira igisubizo, ntategereze yuko ari undi muntu uzaza kumuha igisubizo kuko iyo gihe aba arimo gukererwa. Twize rero ko umugore afite ubushobozi ubwo kwishakamo igisubizo, byamunanira akitabaza abandi, ariko umugore yibonemo buri gihe ko ari igisubizo mbere y'uko aba ikibazo, cyangwa se yakwishakira igisubizo mbere y'uko arindira ku undi muntu akimushakira. Nkaba rero numva muri izo ngingo uko ari eshatu ari amasomo akomeye nakuyemo, ndetse twazaganirizaho n'abandi baba abo dufasha mu buryo bw'abagenerwabikorwa bacu, yaba muri za mu bafatanyabikorwa turi kumwe, ko izi ngingo eshatu ari ingenzi ko umugore agaragara mu ikoranabuhanga, umugore n'umukobwa akibona mu bufatanye n'abandi bantu, agafatanana n'abandi, kandi akaba umugore intore yishakira ibisubizo.
Urakoze cyane. Naringiye kujya ku murongo wa telefone, ariko nanone telefone witwe Manuel nayo iracitse. Manuel ngo uragarutse ku murongo, nagira ngo tukwakire. Manuel. Wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Yego. Telefone yawe yaricitse, nagira ngo nguhe umwanya nawe, sinzi niba ari ikibazo cyangwa igitekerezo.
Oje igitekerezo cyanjye mbona nuko umugore akeneye abagore muri rusange bafite uburenganzira ku iterambere ryabo, kandi kanatsinda mu kibano hirya no hino. Tukabona ko ubu biriko birata paraporo mu myaka ihise, wasanga umugore wenyine yiya ku burenganzira, nubwo ntacyo ashoboye guharanira inyungu zabo barabishoboye kwiteza imbere, haba mu byiyumviro, haba mu niveau financier twadize mu buryo canke guhagaranira agateka kabo mu buzi sema ntangwane biko birateri intambwe. Rero ariko hari ikintu kimwe tukibona, iyo agiye aroseribeti abagore bamwe bamwe nkuko tubibona mu kibano, aroseribeti ikwiye iyo nk'iy'uburyo canke guhagaraga nk'ibikorwa abajejwe amabanga, ugasanga wa mugabo nawe kwihohoterwa nawe ntibajyume ngo agomba hohoterwa, afatwa gutariko akakwa uburenganzira bwo kwitwa umugabo mu rugo.
Urahagana hehe Emmanuel?
Bo jewe ndi mu Burundi mu Rumanuko muri Makamba.
Makamba ubona ibyo bibazo by'abagore bamara kubona ubushobozi cyangwa se bumva baraharaniye uburenganzira bwabo hanyuma bagahindukira n'abagabo bakabahohotera.
Harahantu nabonye akaruro kamwe sema umugabo yanyiganiye ibibazo yagize nyuma yuko umugore ateye intambwe aba mu by'ubutunzi bwa mugabo. Umugabo yaragize ibibazo kugeza naho inzu yarasanzwe abayemo ayimutererana arapfa aragenda aramubisate cyane we yateza gufata ingingo. Niyumva ko mengo umugabo ni wacaga guhohoterwa kubera bwa burenganzira barose mengo bavuhenze.
Uratekereza ko ari izo mpamvu zituma ibyo mu rugo bihinduka umwe agahohotera undi?
Neno cyane cyane impamvu mwene izo zirabituma iyo kare yarasanzwe atabugara
Manuel, utubabarire telefone yawe irimo kuvuga nabi. Urakoze cyane ku gitekerezo cyawe. Godeliva, ahari amasomo mugenzi wawe Didacien yaramaze kutubwiraho muri makeya amasomo mwakuye muri inama, nagira ngo niba hari icyo wakongeraho ku byo yavuze we wakivuga cyangwa se uvuge kuri iki Emmanuel avuze ko bagore bamara kubona ubushobozi barangiza bagahotera abagabo.
Urakoze. Abo bagore babo n'ubushobozi bagahohokera abagabo ntabwo baba bafite ya ndero nziza dutanga muri amahugurwa, ntabwo baba barumvishe akamaro k'iterambere ry'umugore. Uko umugore watera imbere ateza imbere umugabo we, bakagenda urwo rugendo rw'amahoro n'ubukungu, bagasangira ibyiza baba babonye, bagateza imbere abana babo. Umva rero ntabwo umukobwa umwe yatukisha bose, ndumva atari benshi. Niyo ndeze nk'abo tuvura tugendana, umugore iyo yateye imbere ateza imbere umuryango, ukabona niyo yaguze imodoka ikaba ari iyayo umuryango, abana bakiga, abana bakavurwa n'ibindi. Rero uwo mukobwa umwe utukisha bose ni ukuzamukebura. Uko Manuel ntaza hatuye twari kuzamushaka tukamwigisha kugira ngo n'abandi bagore baba bateye intambwe bo kujya bumva ko bitandukanyije n'abo bashakanye, kandi yenda ni nabo babafashije kugera kuri iyo ntambwe, cyane nk'abakobwa bo biga muri universite cyangwa abagore umugore akaba afite umugabo akamufasha kwiga, yarangije rero agomba guteza urugo imbere n'umugabo we agahindukira akajya kwiga. Ubundi rero twungukiyemo ni uko twabonye ko umugabo ni umunywanyi, ni umufatanyabikorwa muri ry'amajyambere ry'iterambere ry'umugore. Wa mugabo rero agomba gushinga ibirindiro mu neza, akagira ya mahame ya kigabo, akagira ya migirire ya myitwarire aganisha ko aba umugabo mwiza, umugabo ushaka ko urugo rutera imbere, ushaka ko umugore adasubira inyuma, kandi ntabikore gusa ko ari umugabo mu rugo rwe, ahubwo bikaba abagabo bose bo muri komuniti, akaba n'umugoroba mbese w'abagabo kugira ngo nabo bishimune. Uko abagore duhurira muri aya matsinda n'abagabo bajye bahura kugira ngo nabo bumve ko bagomba kuba abanywanyi bacu mu iterambere dusangire, kuko urugo nk'uko nagize mu kanya rwubaka babiri. Aya mahirwe rero tuvuga ngomba twese dushaje ahangaha tukesha abagabo n'abagore, akaba ari bwa burenganzira bungana twese duharanira. Ibyo rero ni ikintu cyo kwishimira nk'abagabo n'abagore, tugomba kuzamura ingo zacu kandi tukazamura n'igihugu cyacu. Ikingenda nagarukaho ni uko abantu bagomba kwirinda ivangura, nabyo nicyo cyamfashije kwigira muri iyo nama. Hari abantu yenda tuba tubona bafite ubumuga, ndetse abantu babana bahuje igitsina nabo buriya bafite uburenganzira. Abo bantu rero tugomba nabo kumva ko bafite uburenganzira, ntitubavangure, ntitubasembure, ntitubakwemere, ahubwo tukumva ko ari abantu dufatanyije iterambere ry'iki, dufatanyije kubaka isi y'amahoro, dufatanyije kubana muri bya buvandimwe bisanzwe nk'abantu.
Yego, reka mbashimire rero.
Ufite umuntu mugabo n'umuntu ufite umuntu mugore.
Yego
rero muri ubwo bumuntu ari ababusangiye cyangwa ari abatamuhuje, tugomba gufatanya tukazamura aho dutuye.
Urakoze cyane. Urakoze cyane madame Godelive Mukasarasi kuri izo nama, ndagushimiye nawe Didasiene Moka Habeshimana n'abandi mwese twari kumwe, nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro ho mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mugire ibihe byiza.